bisobokeli abantu bisobokeli kwemukamba zenguita mulwanyi wange abasinga bonna. Singa sakirizo kulaba obulungi bwo